ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angibingelele ngikwamukele futhi engosini yethu e-fresh ngingusibonelo BT wakwaNgema ongumlomo kaBenedimet we-Christianity Works. Asivume ngokwethembeka ukuthi lo mqingi amaKristu awubiza ngeBhayibheli uqukethe iindaba ezinye okunzima ukuyikholwa. UJesu eguqula amanzi ewenza iwayini ehamba phezu kwamanzi ngempela. Mhlawumbe ulandiso lwenganekwane nje lolu ngokweministri esebenza umhlaba wonke ngokuqinisa nokukhulekela amakholwa ahlushwayo ngokombuso ebizwa ngokuthi The Voice of the Martyrs, iphimbo labafele ikholo. Bathi uma bechaza amaBhayibheli ayingozi kumbe kunzima ukutholakala kwawo kulawo mazwe. Kulawo mazwe alivumelekile ngokomthetho kuba ukuthi kwesinye isikhathi kukalelwe ngokwendlela enkulu kakhulu ukusetshenziswa kwalo iBhayibheli. Futhi uthothi kwelinye izwe alivunyelwe sanhlobo iBhayibheli uzulithole ngokushushumbiswa. Kulawo mazwe abe-Voice of the Martyrs bathi angamazwe ala ku-52 emhlabeni wonke. Manje uma kuwukuthi iBhayibheli inganekwane, kungani lingavunyelwe emazweni awu-52? Njengoba omunye wake washo wathi ngeke uyoboshwe ejele ngoba nakhu utholakale ufunda incwadi eyinganekwane kachakide bocololo. Manje kungani lingavunyelwa lona? Akuwakhe sanhlobo umqondo. Alivunyelwa ngoba liqukethe iqiniso elinamandla amakhulu, iqiniso elikhululanayo ngaphezu kwa wonke amaqiniso akabakhona selokhu uluntu lwadabuka lwathi inhlo. Alivunyelwe ngoba uma uNkulunkulu kubantu abaphansi njengami nawe ekhuluma ngezwi lakhe uthulula amandla akhe ukufeza izinhloso zakhe kithina. Isaiah 55 verse 10 no 11. Ngokuba njengokwehla kwemvula neqhwa ezulwini kungabuyeli khona kepha kunethisa umhlaba kuwenza ukuba uthele uhlume unike ohlwanyelayo inhlwanyelo nodlayo isinkwa. Leya kuba njalo izwi lami eliphuma emlonyeni wami alikubuyelaze kimi lingakafezi lokho engikufunayo liphumelele kulokhu engilithumele kukho. Ingakho iBhayibheli lingavunyelwa kulamazwe ingoba aliyona inganekwane, lingamandla okuguqula impilo yakho, lingamandla kaNkulunkulu okusebenza kuwe ngawe ukufeza izinhloso zakhe kuze kube inkazimulo nodumo kuyo. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Eli-fresh.